shiba kula we, uta shiba kula ba. Tabu mpikita kwa mtoto malemu.
Awe never.
Never.
Mezi jipia ni nanchosha mi mwezenu nimechoka. Nasema penzi jipia ni nanchosha mi mwezenu nimechoka. Tukianza kuchati mpaka jesho ni nanchoka. Usiku kucha kuchati mi mwezenu nimechoka. Akianza I love you, I need you, I miss you, I promise you. Kingeleza kumamwili misiwezi ananichosha.
Dadati, maswali yamekuwa mengi. Kipo songo wako entiselo midia.
Mtu wangu nangu sikania, atenda kazi kumilingi. Mtu wangu nangu sikania, atenda kazi kumilingi.
Nimejisikia vibaya.
We mposti mama we, mama we.
Na we mposti kichefu chefu nasemaje.
Mie tena dadati, we mposti mama we.
Masela wa boda boda mnasemaje.
Sio shida zetu siye, we mposti mama we.
Asubutu
awe nefa.
Wachangamsha bure.
Mtwara dekshia, Dodoma dekshia, Temeke dekshia, Inondoni dekshia. Mama wakutindinganya ndo kwanza naingia. Lindi dekshia, Newala dekshia, Chamazi dekshia, Narufiji dekshia. Mama wakutindinganya ndo kwanza naingia.
Wanangu timu subutu mnachezaje. Never, 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 never. Sija wauna timu wa subutu mnachezaje.
Chapa twende.
Chapa bakora.
Nasema gangando.
Kofi uno.
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 Wenye walishoga mbuzi we. Sikia hii. Uchajua ujui.
Ushanga shanga chani
unayo inilepa.
Ile pile pidachi
angalia lola sana.
Ushanga shanga chani
unayo inilepa.
Ile pile pidachi
angalia lola sana.
Akianza I love you, I need you, I miss you, I promise you.
Kingeleza kumamwili misiwezi ananichosha.
Wanangu timu subutu mnachezaje.
Ooh.